tatizo. Achana na mwana nyamala kula vipele viki matatizo. Yani mabonde mabonde kario kubwa sula smigo zigia. Sipu kama lote mweza kotila idai. Mariamu na saula zake paka mina fly. Zia pili popote walai mina zirai. Linafanya inazima mapipo na mizuka kimasai. Wauni
Shauna chula mpagyara meka kandoro. Shauna gafyono vya mchumare kagodo. Shauna mwezo wake shauna kasoro. Shauna kumbambia mange kimambi kasoro. Oya wana kuo mai mai kangunya twende. One mbuzi nyashika mbuzi wa kichina twende. Oh mari ganu kiminyo na minya pembe. Toi gani umauna nyash rastizo twende.
Nyash, 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 nyash. Reje veje nyash, 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 nyash. Sikia.
Oho. Ah. Ah.
Abduli kibodi unala na.
Aishina saba kumina mili kuhoni. Dogwe ni shaba. Wanangu nyumba jano tango matira. Mtu mti mkuba atira. Tiaitira mento mwanangu atira. Eva yojo na kapaya atira. Mani otaki uno atira.
Sikia sasa ni kuwapie.
Kepa
Misumari time. Shadow Master gang gang gang.
Hidi Wizzy Kane.
And it was a con
Donny. Anaitwa Big Dad Maniga Tiger. Heshima yako Just Bizo. Webby Aisha. The only one time we am kumti. Shelmaya shoot it. Raida Migindu. Heshima yako kubeta. Kibodi.
Ngoja, 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 tulia, mkoja kwanza.
Aya duli kapiga tena.